waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
sanadkii lasoo dhaafay oo keliya waxaa Australia laga soo wariyey in dad ka badan 3,200 oo qof jacayl beena lagu dhacay oo laga qayaanay lacag ka badan 23 million oo dollar. Kooxaha dadka qayaana ayaa marba marka ka dambeeyey waxa ay sii casriyeynayeen qaabka ama nidaamka ay dadka ku dhacaan. Qof kasta oo raadinaya qof ay isjeclaadaana wuxuu godka ugu dhici karaa qayaamadooda. Qaybtan ka mid a barnaamijyadeenna Australia Explain, khabiiro ayaa nala wadaagaya sida tuugadu ay u shaqeeyaan, calaamadaha lagu garto si looga feejignaado, iyo wixii aad samayn lahayd haddii jacayl been ah lagugu khayaano. Markii ay hooyadeed u sheegtay inay nin isshukaansanayaan 25 sano kadib markii la furay Kylie Dennis, way ku farxday. Laakiin shaki weyn ayaa galay markii gabadhan oo hore iyadu u ahayd askariyad boolis ah, markii hooyadeed ay u sheegtay inay ninkan wada hadlayeen muddo 6 bilood ah, welina aysan qof ahaan fool ka fool isu arkin. Markaas ayay igu tiri, hadda wuxuu joogaa Turki oo uu dhammaystirayo qandaraas. Waxaan is iri, waa sheeko macquula. Laakiin markay ku dartay waxaanu wada hadlaynay 6 bilood, shakigii koowaad ayay galay. Markii hooyadeed u soo dirtay sawirka ninka, waxay bilowday inay baarto. Waxay ku bilowday inay sawirka asalkiisa baarto iyo meesha uu ka yimid iyo qofku yahay, iyadoo isticmaalaysa internetka. Waxayna ogaatay in sawirada laga dhigayo ninkan Australiyaanka oo hooyadeed ay shukaansato inuusan ahayn ninka la sheegayaba.
Waxaan
ogaaday in sawirada uu leeyahay nin guryaha gada oo Maraykan oo Maraykanka degan. Waa nin xaasle, gabar dhalay, awoowe noqday, mana joogo Turki, mana aha nin Australiana. Xaaskiisuna kuma dhiman magaalada Orange ee gobolka New South Wales sida ninkan hooyaday shukaansada uu sheegay. Waxaan bilaabay inaan isku dubarido akhbaartan, waana ku qasbanaa inaan hooyaday u sheego arrintan qalbigana ka jebiyo. Maadaama aan askari ahaan jirayna, si adag oo aan jixin jeclahayn ayaan ugu sheegay oo ku iri waa lagu khiyaanay hooyo. Hooyadeed ayaa dafirtay inay lacag u dirtay ninkan tuuga ah, laakiin Kylie Dennis ayaa aaminsan inay u badan tahay inay lacag dirtay hooyadeed, laakiin ay ka xishoonayso inay qirato. Waxa hooyadeed ku dhacay ayaa ku dhaliyay inay aasaasto hay-ad loo bixiyey Two Face Investigations, oo ah hay-ad adeeg oo ku takhasustay inay fashiliso tuugada jacayl been ah dadka ku khayaana. Waxay sharaxaysaa in inta badan khayaanooyinkaasi jacaylka beenta ah ay ka bilowdaan ababka la isku shukaansado ama dadku isku bartaan ama baraha bulshada sida Facebooka.
You go online, you find what you would classify as being your perfect
internetka ayaad galaysaa, halkaas ayaad waxaad ka helaysaa wax aad u aragto inuu yahay qofkii aad nolosha la wadaagi lahayd. Xiriirkaas si dhaqsa oo degdeg ayuu ku bilowdaa kuna socdaa. Wuxuu tuugu qofka uu rabo inuu dhaco ku dhahayaa, isaga bax abka shukaansiga oo aanu ku wada sheekaysano baraha kale ee lagu wada hadlo. Markaas ayay bilaabayaan sheekaysi hoose. Tuugu wuxuu ogaanayaa wax kasta oo aad qiimayso, waxyaalaha aad jeceshahay, sida sheekadu u socotana lacag ayuu ku weydiisanayaa isagoo isticmaalaya in arrimo degdega ay soo wajaheen. Kariona Low waa ku-xigeenada madaxa hay-adda la yiraahdo ACCC oo ay hay-adda ilaalisa arrimaha shirkadaha. Waxay sidoo kale maamushaa xarunta qaran ee la dagaalanka dadka la khiyaano ama waxa loo yaqaano National Anti-Scam Center. Waxay sheegtay in inkastoo xiriiradu ay si degdega u dhacaan, qaar ka mid a dadka wax khiyaana waqti dheer ayay wadaan xiriirkaasi ilaa ay qofka dabinka ay rabaan gelinayaan.
Often the scammer will invest quite a lot of time
Inta badan, qofka wax qiyaanaya waqti badan ayuu geliyaa inuu abuuro wax u muuqda ama u eg inuu yahay xiriir jacayla oo saxa ka hor inta uusan fulin qofku khiyaanada. Marka qofka la khiyaanaya, waxa oo dhan waxay ula muuqdaan wax runa oo saxa. Haddii aad internetka qof ka shukaansato, waxaa jira calaamado shakiya oo muujinayo in jacaylku uu yahay mid been abuura. Katarina Low ayaa ka digaysa waxa ay ugu yeertay darandooriga jacaylka ama degdega jacaylka.
And that might be where early on the scammer makes sometimes
wuxuu qofka wax qiyaanaya uu bilowgiiba sameynayaa maalintiiba dhowr jeer inuu qofka la soo xariiro, uu la soo xariiro qofka la qiyaanayo oo isku dayo inuu u muujiyo jacayl oo ku abuura jacayl. Marka xiriirku bilowdo, tuugu wuxuu intuu ka wareega abka shukaansiga uu u wareegaa baraha kale sida WhatsApp-ka ama email, taasoo adag in la dabagalo ama la ogaado. Kylie Dennis, digniintan ama shakiga ugu weyn waa marka tuugu keeno marmarsiiye ah inuusan qofka la kulmi karin qof ahaan ama weji ka weji.
So let's say they are a businessman or businesswoman. They report that they work on an oil rig.
Tusaale ahaan, wuxuu qofka tuuga ama wax qiyaanaya sheeganayaa inuu yahay ganacsade ama ganacsato. Waxay sheegtaan inay ka shaqeeyaan goob badda dhexdeeda ku taala oo batroolka laga qodo, ama inay yihiin dhakhtar ama askar ama shaqo kale oo aan ku ogolaanayn inuu Australia joogo. Mar walba waxay la yimaadaan marmarsiinyo aysan qofka kula kulmi karin. Dr. Ritesh Jung waa professor qabiir ku ah arrimaha farsamooyinka cusub kana tirsan jaamacadda Central Queensland. Wuxuu sharaxayaa in calaamadaha shakiga keena ee ay sameeyaan tuugada jacaylku inay tahay marka ay la yimaadaan sababo degdega oo qofku lacag ugu baahan yahay.
They'll invent a medical emergency. They might request for money or travel expenses.
Waxay abuurayaan been ah in xaalad degdeg oo caafimaad ay soo wajahday. Waxaa dhici karta inay dalbadaan lacag ay ku safraan oo ay kuugu soo booqdaan ama kuugu yimaadaan. Waxaa dhici karta inay sheegtaan dhibaato ganacsi ama lacag ka xaniban oo sidaas awgeed ay lacag kugu weydiistaan. Waxaa dhici karta inay ku dhahaan qof qoyska iyaga ayaa dhibaataysan. Kylie Dennis ayaa sheegtay in tuuga ama qiyaanuuluhu uu inta badan qofka uu khiyaanayo go'doomiyo oo ka dhaadhiciyo inaysan qof kale la wadaagin xiriirkooda.
My mum did it for 6 months and I would speak to my mum couple of times a week at never time at no time.
Hooyaday 6 bilood ayay qarinaysay inay qof shukaansanaysay. Waxaan ugu yaraan la hadli jiray dhowr jeer toddobaadkiiba, marna iima sheegin inay nin online-ka ka shukaansanaysay, sababtoo ah wuxuu ka dhaadhiciyey inay qariso. Marka runtii waa muhiim inaad qof u sheegto inaad qof internetka ka shukaansanayso, sababtoo ah waa caadi shukaansiga online-ku inaad qof ka heshaan laga yaabaa, laakiin lacag hasiin hadduu kaa dalbado. Dr. Ritesh ayaa ka digaya in tuugadan ay sidoo kale lacag ku xadaan qaab maalgashi been abuura, iyagoo inta badan isticmaalaya waxaa loo yaqaano cryptocurrency ama lacag dhanka online-ka ama digital ah.
So what they'll ask you to do is to invest in cryptocurrency programs. They will initially show you small.
Marka waxay ku weydiinayaan inaad maalgashato barnaamij cryptocurrency ah, bilowgii waxay ku tusayaan faa'iido yar, kadibna waxay ku weydiisanayaan inaad lacag badan ku maalgashato, kadibna way dhuumanayaan markaad lacagta siiso. Waxaa sii kordhaya in tuugadu ay isticmaalaan nidaamka artificial intelligence-ga la yiraahdo si ay u sameeyaan sawirro iyo muuqaalo run u eg, laakiin AI-da lagu sameeyey. Xarunta qaran ee la dagaalanka qiyaanoolayaasha ayaa sheegtay in dadka la dhacay ay u badan yihiin dadka da'doodu ka weyntahay 15 sano oo lacago laga dhacay. Dr. Jung ayaa tilmaamaya in dadka duqeyda ah, kuwa saygoodu ka dhintay ama ay isfureen, dadka indigeniska ah, kuwa naafada ah, ay inta badan yihiin shaqsiyaadka la beegsado, balse qof kasta uu noqon karo dhibane.
They usually focus on people who are emotionally isolated,
waxay inta badan diiradda saaraan oo beegsadaan dadka qalbi ahaan ama xiriir ahaan go'doonsan, lacag haysta, aan khibradna u lahayn shukaansiga internetka. Laakiin qof kasta ayaa la khiyaani karaa, oo ay ku jiraan dhallinyarada, sababtoo ah tuugadu xataa waxay khiyaanadooda u qaabayn karaan hadba meesha qofku asal ahaan ka soo jeedo. Wuxuu intaa ku daray in dadka soo galootiga ah sidoo kale sababa dhowr awgood la beegsan karo ama la beegsado.
Language barriers, limited digital literacy and cultural,
luqadda oo ku adag, internetka oo aysan wax badan ka aqoon, iyo inay waxa ay dhaqan ahaan ka filayaan xiriirka ay la yeeshaan qof kale ayaa ka dhigaya inay u nuglaadaan khiyaanada. Tuugadu waxay ka faa'iidaystaan aaminidda qofku uu aamino. Haddii aad ka shakiday in lagu khiyaanay, si degdega ula xiriir bangigaaga si aad u joojiso inaan lacag kale lagala bixin, iyo inaad beddesho baswoodkaaga. La xiriir hay-adda la yiraahdo ID Care si aad taageero uga hesho. U sheeg khiyaanada hay-adda la yiraahdo Scam Watch oo ay maamusho National Anti-Scam Center. Si aad macluumaad dheeraada u heshana, waxaad booqataa scamwatch.gov.au.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.